Digital Records.
Sitakuhonga malaki, takupa gift of my heart. Sitakuhonga malaki, takupa gift of my heart. Juu yako na niko siwezi kuchezea, nimekupata kwa jasho siwezi kukimbia. Juu yako na niko siwezi kuchezea, nimekupata kwa jasho siwezi kukimbia. Togeza nonde kaye mavega, togeza nonde kaye mavega.
Mombaga jichiro yeki yei, movo jichiro yeki yei. I miss you, I am solo muye muye. I need you to come complete me muye muye.
Lero luno, lero luno,
nuwaloli wange.
Lero luno, lero luno,
mukwanu kwa garanyo.
Jichiro yeki yei, movo jichiro yeki yei. Without you, I am solo muye muye. I want you come complete me muye muye.
Kuwa wangu wandani wakupe shima, na tuvunje rekodi mtani ufanye jina. Na koko kwanza nimesha tubu, na sijali mateso kama mbunge Ayubu. Kuwa na wera tu no tabu, gifti gani uletewe dhahabu. Amo kanifela mtoto mwarabu, skini laini softi kabaluni. Nipende nipeke wacheke, na waone tu love usiofeke. Utamu wa birthday keke.
I miss you, mombaga jichiro yeki yei. I need you, movo jichiro yeki yei. Without you, I am solo muye muye. I want you to come complete me muye muye.
Kukupenda mi
niko wazi,
kukutenda mi
hata si wazi.
Kukupenda
wakujue wazazi,
kukupenda
akujue shangazi.
Come complete me muye muye, I am solo muye muye.
Sonia.